te tuatoru o ngā mahi whakarongo.
Kei roti i tō pukapuka, tētahi kōrero pūrākau mō Tutu Nui, mō te mokamōkai a Tinirau. Ngā Ngāti Awa i nei kōrero paki Waitara e whai ake nei mō tō rātau tīpuna, mō te tahi o te rangi, me ana toho rā. Ngā mahi kino a tana iwi ki aia ka whakatau ki ia. Waiho mā te whakamā e patu. Ki te whakarongo koe ki ngā kōrero e whai ake nei, ka marama pia te tikanga o enei kupu nāne i whakahua i tana hokinga mai ki whakatāne. Tuhia he whakamārama mo taua whakatau ki.
He kōrero mō whakaari. Ko te tangata nei a te tahi o te rangi, he tohunga nō Ngāti Awa o whakatāne. He tino tohunga tēnei ki te karakia, whakaora mate, patu hoki i te tangata ma te mākutu. Nō te mea he toko maha tonu ngā tāngata i mata i tana mana mākutu, ka mataku katoa ngā iwi o whakatāne iāia. He whare raupō, te whare o taua tangata nei, e tūana i te taha o tētahi toka, ka arī tino tawhitira wātu i waho o te taone o whakatāne e tūnei i nāia nei. Ko te toka nei, tana tuāhu. Ki te haere ia ki taua toka, mōhio tonu ngā tāngata ki te pūtake o tana haere, he mahi mākutu, ka noho mataku ngā tāngata. Ko ngā mea katoa e pāna ki taua toka nei, he tapu katoa, he pūhara keke hoki e tipu ana i roto i tētahi whārua i runga i taua toka. Nai tētahi rā, ka whakaaro ngā tāngata o whakatāne ki te whakamate i taua tohunga. Engari ka whakaarotia, kia kaua e whakamatea mā te patu, engari me hari ki tētahi wāhi, waihuai, kwai ānake, kia riro mā te moke moke e patu. Ka whakaaro ngā tāngata, me pēwhea rā, ka tahika kitea tētahi whakaaro, ka karangatia tētahi hui. I taua hui nei, ka whakatakotoria he pēwheatanga mō tētahi, ka oti. Whakae katoana me haere ki whakaari ki te hopu tītī, hei kai mā rātau. He kai pai hoki tēnei, he mōmona, he hinu hinu, he reka ki te korokoro Māori. Kā tahi katono atu kia te tahi, kia haere hei karakia, kia maha ai ngā manu e mau. Whakae atu ana a te tahi, engari kāri i mōhio ake, kwai ake te tino take o tēnei haerenga. Ka utaina ngā waka, ka alere tika ki whakaari. Uana ngā waka, ka wehewehea ngā rōpū, ka haere tēnei tāna haere, ka haere tērā i tāna. Ka meatia kia whaia te tahi i te rōpū e haere ana ki te taha tawhiti o te mautere. Ka tae, ka tīmata ki te mahi, ki te hopu tītī. Mahi noa, nā waira, ka puta mai te mate moe kia te tahi. Ka tahi ia ka takoto, ka kiake ki ona hoa, ka uara e ware ware ki te whakaoho mai i au. Ka whakahoki ngā hoa, ka ue mā harahara, mā mātau koe e whakaoho. Moe ana te kaumātua nei, moe nei, moe nei. Ohora wāke ia i te ata, ka tiro tiro haere, kua ngaro kē o na hoa. Kā tahi ia ka kārangaranga haere, kā arehe whakahoki mai. Mōhio tonu ia, kua whakarerea ia e o na hoa. Ko tōna riringa tēnei. Tere tonu tana o makirunga i tētahi toka, kā toro o na ringa ki te moana, ka karanga ki a tangaroa ki ngā tanifa o te moana. Ka karakia ia i ngā karakia mō ngā tanifa moana. Ehara, kā rīroa, ka puta mai tētahi kīrehe pango e ka napa haere mai ana i te wai. He toho rātaua kīrehe nei, ko tūtara kauika tonu te rangatira o ngā toho rā katoa. Kā tahi a tētahi, ka heke atu ki tātahi, ka kauhoe atu ki taua toho rā e te tari mai rā ki aia. Ka tai atu ia, ka pātu ki te taha o te ikara, ka whakatotohu te ikara I a I anō, ka eke atu a te tahi ki runga. Ka tahi ka ahutika a tūtara ki whakatāne, pāhukāna te moana I te tere o tana haere. Mahu e mai ana ngā waka e harira I ngā tāngata, nāna nei I tinihanga a te tahi. I te taenga atu ki te ngutuawa o whakatāne, ka heke a te tahi, ka karakia whakamoemiti, ka kauhoe ki tētahi toka e karangatiana I nāia nei ko rukupō. Ka tae ki rukupō, ka whakangā, ka kauhoe anō I te awa o whakatāne, taenua ki uta, ki te wāhi, e tūnei te whare nei a wairaka. Tae rawa mai ngā tāngata I runga I ora tau waka, e noho atu ana a te tahi, ka puta mai te whakamā ki a rātau, mō tā rātau mahi kino ki a aia.
Whakarongo mai rā ki te maki, a rā ki te kerewera, e koto koto ana.